phethe umnyama kuvele ukukhanya endleleni zam. Ndiyayazi lizwi lendoda enganamali yalivakali. Ndiyakuthanda ntombazana, ndiyakuthanda manyanyan, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyan, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyan, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyan, andazi ndenze kanjani. Ngamagama ntombazana mna, ndiyakuthanda mna manyanyan, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyan, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyan, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyan.
Tandem, whom I go and cousin, whom I go and tandem.